tangu nazaliwa malijiwa mister. Akanipa changamoto man kwenye dunia. Mwanzo walizani nitaweze kuwa na beat. Doma ana jina zuri sound wakanipatia. Ila siku sipo enda tesula zilifutika. Bada bibia mashairi naandika. Muda mwingi mziki na sikiliza. Sometimes niko busy nikawa na cheza shule. Nikatembea kwa sababu ya mziki. Juu ya mziki sisikisi ambiliki. Kwani toka long time mimi na mziki. Ndo maana kwenye jamii yani wala sipikiki one. Mashairi yangu ya kuelimisha jamii. Napendo na wadogo wakati mpaka wazee wange kibao. Washaenda kwa waganga kuziba nyota. Awaje Mungu kapanga. Never walk up and cover had the kivuli penalty. Microphone and control. Never do na chance na chuki wana wengi. Lakini na shenga na gonga kopi nyingi. Still easy majina sokoni awani fiki. Never change kila dena fanana na jiki. Never walk up kama maji nye magadi. Kikutana nami na wepe kusama gaidi. Umenisikia usadishe vitana mimi. Uwa sipotezi mundi zaya kutumia gang. Never again self checking na tambwa. Kwenye microphone na flow ile kista. Yeah, when you get me mshindi, hakuna tani weza wakubwa ni shower killer. Nonesha msistizo pesi na pozi panga ya. Kama ni chakula na kula paka na saza uppercast tu. Yani vest unapigia ata freestyles. Kama vipi na waigia. Ukiwa na pumzi kama mi utapigia. Tumejipanga ndio maana tunasonga. Atutakumbea atutaki ushambenga. Sio anyanyua gym ndio anajua kuzipiga. Noni hivi nita kupa mandonga. Usiwe kama flana na uzulumu wezao. Wana kula wana shiba jwa migongo ya wezao. Mashindano wana ansisha kupesa zao wow. Awana lolote zani kuzulumu. So miss switch the way was my snitch no matter sometimes you put the young bitch the mimi na mziki wangu taki wanna pick you.